take away. Nilidhani meku take away. Kumbe take away.
Kumbe take away.
Sikuwa adeleli yako. Pia maneno yako. Uliosema. Sikuwa adeleli yako. Pia maneno yako. Uliosema.
Nilipotaka kupangishwa. Sikujua nyumba za town. Madalali walituma picha. Tuakutana na marafiki,
marafiki
eti wamesha va. Nikitaka tuende home, nika kutambulisha uishi wina mishe. Unasema ni kuwache, unakwenda kwa lishes. Unapatia Instagram kutu simu yako ikobize ushindi nyumbani. Nikirudi joni nimechoka fungo kwa jirani. Hata kabla mwisho wa wiki washinda kwenye bar. Wangapi usha wapa lifting.